Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Ilondoloze.